So kuphi manje sithando sami? I hope usendleleni ne.
Sithando sami sisebe ngifuna ukuza na thinking ubaba wami ngiyacela uzoza ngithole isikhathi. Hayi manje.
Enhle kuzama ukuthini ufuna ukwenza bani ibharo uthi angeke ukhona ukuza ngapha kusendele nemali. Ungazongenza njalo ungazongcisha iCalvary phela ngiceda uclean room ngizengacosha nomngane. Mangabe ithama lakho lidenge ukuthi uzosihlupa ngeke alunge phela mina amethothi fanduka. Khululeka baby wena requesta le Uber plus ukuthengele nebeats eniyeza ngescooter. Ithama lakho liyala mariwedi yavuma zwakala masinya nomshini uyaduma. Mangabe ithama lakho licala ukupheka ngemibuzo wena vele umtshele ukuthi usayobona unomvulo. Uzwakale nganeno nethi senze kancane bese uphindele ngakini kube ngathi asiyenzanga. Utshele udrive ukuthi wena uhlike eMontana uzongithola khona lapho bese sihambe siyemkhala. Nethi ngicela ukuthi mani sidlule kwamhlanga ngifuna ukuthatha imbiza kule thama lenyanga. Elinye ithama elibe balibiza ubabulanga bese sidlule ngakasiya ceda sihambe siye ekhaya. Yabona namhlanje ngiyayifuna dayidenge. It's why labulala sithando sami ngiyakutshela phela ngifuna ukuthi ngigcine sengijoyine iClientel ugcine kuvuke namaroom abathi ngiphethe uChantel. Zwakala nganeno mani zwakala ngayi sithando sami ngiyakutshela phela kudala ngayigcina. Since last week ushaye dry landing 7 days yonke mina ngidonsa kanzima. Ayikhona ayikhona phela ngiyayidinga le nto mina la ngikhona. Ama-options akhona but wona yabhora mina ngifuna leyo yakho ephuma le kwanongoma. Zwakala nganeno sizowisa nendonga phezu kwayo mina ngivele nje ngizizwe ngiyindoda. Maceda siyiphinde ngathi siremix ingoma sidlale iplaylist ephethe ingoma zikazola. Iba hallo hallo ongathi mpilile nje.
Please recharge your account before attempting any further calls.
Any pill?